records. For sure you are the protector.
Yako njia iko analog, zuen sijite digital na hati yangu iwe analog. Mimi kwa maisha ya thiki, for real we ndio rafiki. Linda wala kwa lolote, msiwe wizi kwa chochote. You're the one I believe, no mana nasema.
Kapakuna